calm down, yeah. Ningependa kuwa around you, baby. Tungekuwa tukiwasha, washa. Ningekuwa nikimasha, ehe. Kwenye picha weka hashtag. There's nothing better kama good love and laughter, yeah. Sema kile unatafta, and I will give you more and more, yeah. Kasi bahati basi nyambie ni wapi utapatana na manzi. Hayuko kila pahali, yeah. Hana chali, hapendangi makali. Hapendangi maganja, takupenda kila hali, yeah. Haka kamali, sika loko, nika shesha mani. Hako kafiga, nika kale, nika namba nane. Takuwa no mami na wewe tuki jabulane. Jabulane. Kama unatafuta pedi, oh yeah. Pedi wa mapenzi, oh wow. Hii yangu ni heavy, I hope uko ready. Nikuwe yo pedi, sinikuwe yo pedi. Apenji, apenji, sinikuwe yo pedi. Sinikuwe yo pedi. Mimi na wewe ni pare. Toka seven adi ngware. Karibia ni gware. Na usiseme ni sare. Weni Jamie ni nare. Oh no, you're the one I wanna marry. Tusiende ina hare. And I will give you more and more. Underwater, mekwa nikikuota. Nataka kuwa locked na somebody's daughter. Tukifika nyumbani hatutawai toka. Naishi kileleni kama niko kwenye chopa. Haka kamali, sika loko, nika shashamani. Hako kafiga, nika kale, nika namba nane. Na ningependa tukuona, tukijabulane. Jabulane. Kama unatafuta pedi, oh yeah. Pedi wa mape.
Sinikuwe yo pedi. Sinikuwe yo pedi.